nsanyuse okubeera wano abatuuliriza mbalamusiza embeebaza gyemukoze ate n'omutonzi netumwebaza atuwa obulamu bannamasaka bannabuddu mbalamusizaamu ak'ensuso ate bannakimanya kabonera embeebaza obuwagizi n'okutambula naffe
sobola kulyaza amaanya kubanga oli mukalulu era tekikugaana kwogera ku kusaba kalulu kubanga oyinza obutafuna mukisa mulala
ezeba
bitambula bitya ye
aye waffe bitambula bulungi kubanga nze nsaba kisanja kyakubiri ekitegeeza nti nteekwa okuba nga ninawo
bw'otandikira
byenkoze abantu kwe basinziira okumpagira ate n'okutunula mu nteekateeka zange z'ekisanja ekiddako emirimu gyange mbadde ngitambuzza bulungi binasuubiza abantu nga byenkoze nabasuubiza emmwanyi nga bye endokwa z'emmwanyi akakadde kamu emitwalo abiri mu kimaanya kabonera teriyo MP mu Uganda akoze ekyo ku ky'emmwanyi ne nzirwanira ku floor ya paalamenti okukakasa nzisigala mu mikono gya bannayuganda mu kisanja ekijja ngenda kugaba endokwa z'emmwanyi obukadde bubiri
singo boyisemu
anja kuyitamu anja kuyitamu bada kibanja bazazeewo dda okumpakira kati omulimi w'emmwanyi fezo ze eriya zaffe nga byenkumbi mu kisanja ekijja ngenda kugaba enkumbi nyumba ku nyumba tukoze enguudo nga tukole wamu ne central government tukakasiza nti Masaka tugikiikirira bulungi ekitundu kyaffe kyali mabega naye wetumaliddeko kati kankuwa ekyokulabirako mu ky'emmwanyi nagenda okujja nga Ethiopia yesinga okutunda emmwanyi okuva ku lukalu lwa Africa
okujja ng'ovaawa
okujja mu paalamenti 2021 ngenze okuvaayo nga Uganda ekifo ekyo ekitutte tekize buzzi nze omukuvo ate so nsinze nzeka wano radio wetuli tumanyi nti ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka akoze ekinene katikkiro akoze ekinene mwanyi terimba era bwe mbanjogera ku mwanyi bwakabaka bwa Buganda bukoze ekinene okututuusa ku kino kye tuliko nze ngoberera bugoberezi obwakabaka kye bwogera era njagala kukoola abantu baffe olunaku olw'enkya yerwali yaffe esembayo ekirimya saawa 7 tugenda kuba tutandika bannakimanya kabonera mwenna mukakase nti muli awo ate saidi eno nyendo mukungwe olwaleero tuli kitengeesa abantu b'ekitengeesa awo mwenna mwenna omuluka n'emiruka egiranyewo mukulu honorable Masasi Mpuuga Nsamba ne honorable Juliet Kakande nange ngenda beegattako kubaffe kampeyini tuzikolera wamu kati ate bwe ennaku z'omwezi 12 tujja kubeera awo ku Naluddugavu waliwo olwali nnene kati abantu baffe tubakowoola jangu ng'oyambadde ng'agenda ku mbaga ekirimya ne mukwano gwammwe nsanze mukwano gwammwe awo David Lutalo anga nti ajja kuyita wewe ekirimya ababuuziiko
wabula kinyingizeemu awo mu bintu byo by'oyogedde kwe kugaba enkumbi 2025 tukyagabira abantu enkumbi mukono
ffe waffe
nkumbi
twakisa nagireetera
gyeriokuvuganya aba Brazil
twakisa nagireetera gyeri nenfunayo ne butrakita buno walking tractor okuva mu gavumenti naye ffe ennimiro zaffe avillage mu Buganda ziri acres 2.5 kakati heka 2.5 toyina kyosobola kukozesa tractor tukozesa nkumbi oba butrakita obutono era ze nkumbi zengaba era waliyo munnange yali azigeregaga nti abo ni kagaba kumbi nemugamba nti ffe ebyaffe olabika tonna bitegeera ffe tukyakozesa nkumbi olwa sayizi y'ennimiro ate n'olwebibye tusimba tuli mu nsuku tuli mu mwanyi kakati yenkola yaffe era mwe tuyitira
honorable Pindi Bumali amaze okutwegattako honorable buza kubatuuliriza
abalungi abatuuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omukama mulungi obudde bwenna eraza embeera ze njagala okwebaza mwami Martin Oscar Kintu omukisa guno gwompadde ate ne neetonda okutuuka ekikeerezi mbadde walako na ene nkina kina paka wentu use wano njagala kwebaza banange bakama banga abali ko obulemu sanyuse wobadde oyogera wano otema atema road map leero ne balonda abali ko obulemu nabyo byonna n'obijjayo abantu baffe kikulu bokutambulika n'okumanya kuno n'okutambula n'okumanya kuno era kiba kituyamba abantu bonna okufuna amawulire njagala kwebaza nti sofa campaigns zitambudde bulungi generally ezoba president ezoba bakaba parliament n'abakulembeze b'ebitundu ati newankubadde mulimu obumulumulu ezange alhamdulillah sina kyenenya oba kyenenyamira mu district zonna eza Uganda zentambuddemu sinayo district gyentambuddemu nenvayo nga nenyamidde nti eno ngemmazeemu amaanyi mpuzi zinakyuka bukyusi naye ekifaananyi kyengenze ntambula emu ku emu kimpadde essanyu lingi nnyo era nensanyuka era nsuubira nga ssatu omwezi ogwokubiri insha Allah Mungu ajja kusaasira tuddeyo tukiikirira abantu baffe mu paalamenti.
Tugamba eno eyaleero okusingira ddala tutunuulira enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda era nga bwe ntegezeza abatuuliza nti akakiiko k'ebyokulonda katuweereza omuntu wakuba tanaba kutuuka mukyala Sara Kalyowa tanaba kutuuka butuusi naye nga twagala okutunuulira enteekateeka kubanga okulonda kwa wiiki ejja okusookera dda mwenga ba stakeholders abeesimbyewo mu kalulu kano muli bamativu so far n'entambula y'enteekateeka ey'okulonda okugenda okubeerawo wiiki ejja okutandika wiiki ejja katandika naawe honorable Mwanika
sebo ffe omulimu gwaffe nga ba candidate feza esooka kuba kunoonya kalulu abantu n'obalambika ku programu gy'olina n'okakasa nti bakuwa akalulu kati mu kiseera kino kiri kiseera kya kumaliriza okakasa nti abo abantu abagenda okutuwa akalulu batuuka wekali bakateeke mu bokisi kafuuka akalulu ate tutwale n'omulimu ogw'okakuuma bangi abakandidati obudde buno tuba mu kiseera kyakunoonya bakakuuma n'obatendeka naye okuddeera ku kibuuzo kyo waliyo paati eri endala ennene ya electoral commission electoral commission batuwa kye bayita parking list ne mutegeera polling station ziri ludda wa ziri meka zenyina polling station 10-13 kati obudde buno manyi we ziri kubanga zijira kawa manya tetutegeera wotegeerera oba waliwo gye bawagise munda mu kizimbe kubanga amateeka tegakkiriza ebyo kuteeka mu barracks n'ebirala ngaogyeko ekyo electoral commission kyetaakoze bakiyita civic education
okusomesa abantu
bwali wadde buvunaanyizibwa bwa human rights neyo bwetakola ate bano bananyini kalulu bateeko
human rights otegeeza bani Uganda human rights commission
bebateeka okola civic education bano bo bakola vote education electoral commission naye kanzire ku vote education bakyusiza ebintu bingi mu kulonda ate abantu bakandidate n'abagenda okulonda nga tebabimanyi ekyokulabirako tugenda kukozesa enkalala zino eziri digito eziri
ez'omutimbagano
bakuwa obululu busatu era njagala jjo wano abyogere wano mutukoze bulungi abantu okutegeera kuba luli bakuwanga akalulu akoba president n'okakuba n'okateekamu n'ogenda ne bakuwa akalulu k'obwa paalamenti eriya memba paalamenti n'okakuba n'okateekamu n'ogenda kokusatu aka memba wa paalamenti wa district omukyala n'okakuba naye kakati bagandi bagenda gaba obululu busatu kati information yeyo abantu tebagirina ate bagandi bwe bakuwa akalulu ekisooka bagenda kukebera nga bakozesa ebyuma ebyo bya kompyuta okulaba oba oli mu register bakozesa fingerprints zo bakozesa n'amaaso go byebiggulawo wali okulaba gy'oli bwe bamala okulaba nebayuza obululu obululu buli busatu akawa president KMP.